So I dream.
Motip on the beat. Ale ale ale. Hasira za mkizi zinapunguza minyo kwa tumbo ya mvuvi, na hasira za upuzi ni hasira hazifai. After some time changes who car, house key, wali acha kufloss kwenye suti na tie. But if una own, akana back left ndo meka. Una eza floss kwenye taxido. Nashindwa vile tunalipo shuru ka taxido. Nashindwa vile tunalipo shuru ka tuna job juu. Hakuna kitu ya kudu apart from kusikiza mangoma zinabo na kucheka vitu za upuzi. Mabeste wanadhani yani jokes, pride comes before a fall, but mahali nimesimama si ezi teleza. As I walk through the valley of the shadow of death, I shall not fear juu nimezoea my shortcuts. Najaribu kuambia pastor nimecram verses a Bible, so someone yake ni bonus. Na karibu kaa wote ni mahypocrites, zile vitu wanasema ni bogus. Shida ninayo tu ni venye wanatumia jina ya God kusaka mboga. Watakushow nothing comes easy. When the going gets tough, tutapanda ma three.
Something just keeps ringing and ringing and ringing and ringing in my head. I don't know exactly what it is I'm feeling. It's a dream I'm living, so I dream. So I dream.
Even though mi siyo veteran, ninajaribu kushow underground rappers. Si lazima usikize hardcore hip hop kila sando ukue ule mbaya. Mziki ni diverse, na mi ni songwriter just in case una diverse. Wananiuliza, are you addicted to any drugs? Na washow panadol juku brainstorm ideas, inaumiza kichwa. Money comes and goes, a masturbator comes alone. Na body yako ni temple of God. So, zile vitu mnaona on TV siyo real, na zile characters mnaona on TV walikosa watu wakua show. Zile vitu walikuwa wanaona on TV ni acting. Get it together. Wengine wenyu ni as a result of poor parenting. Wengine wetu ni as a result of good Sunday school pupils trying to discover the world freely. Majibu za walevi watakushow. Siezi tumia condom car protection wakati mini security guard. Ndoto who come true, hardy wet dreams. Juu ukiwa teenager, hizo ni sweet dreams. Confidence is key. Nunafaa kujibaba yourself as a team, na pia ujibu self esteem. Hakuna mtu virgin, si wote tunatia bidii. Wali ni show, siezi toboa usani, but ka natia bidii, mbona nsitoboe usani?
Something just keeps ringing and ringing and ringing and ringing in my head. I don't know exactly what it is I'm feeling. It's a dream I'm living, so I dream. So I dream. So I dream. So I dream. Something just keeps ringing and ringing and ringing and ringing in my head. I don't know exactly what it is I'm feeling. It's a dream I'm living, so I dream. So I dream. So I dream. So I dream.